Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo, ariko ntibacika intege bagahura babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu Bubiligi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka 30 batandukanye. Twaramubonye umubyeyi wa duhamagaye ashakisha musaza we batandukanye mu nkambi ya Nyacyonga dore hashize imyaka 29. Twarabahuje turahumwanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo.
Agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga. Muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka, uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka 3 mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba. Dore uko yashakishaga musaza we.
Yakaremye niba unyumva ndagusuhuza, yakaremye ndagukunda, ndi mushiki wawe niba unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko nkihari ndi mushiki wawe niba unyumva Yakaremye. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7 uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Nyuma y'ibyumweru 2 umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru ya Yakaremye yarampamagaye ambwira ko yamubonye ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane. Narabikoze turavugana, muha amakuru ya mushiki we ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana. Narabahuje baraganira. Allo?
Yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufite inkuru nziza. Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Ngufite inkuru nziza.
Yego rwose.
Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe Yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yowe, Imana ishimwe cyane. Yowe. Nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona, hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato.
Oui,
Gabriel.
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah.
Denise?
Yego.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye Yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi c'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane, ngo ni nk'igitangaza kibaye.
Igitangaza kibaye pe.
C'est vraiment un miracle de l'entendre après autant d'années. je ne sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'imyaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mama we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura mwa we arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga afite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye ndi nishimye cyane kubona afite mamu wanjye ndishimye nanjye byandenze sinzi na.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas pareil pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguha umugisha rwose, byatushimishije cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye.
Agasaro kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1989. Yahamagaye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zigaragaza ko yavukiye ahitwa Icyarwa. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa, ni Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru Eric Twizigimana twakirana urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisitu be, ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho nyina Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Dore ikiganiro twagiranye.
Muraho.
Amakuru yanyu?
Ni meza.
Ni nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhora buhora.
Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara, nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane. Ariko se wowe urumva umeze ute?
Ndaho nanjye zamunsohoreza, ariko ndishimye cyane.
Ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe.
Ni umukobwa wanjye.
Afite na mushiki we?
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edith.
Nakure Edith, uraho?
Yaho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Ntago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze.
Nsubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza.
Ndakumva.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubyiraga ngo hagiye kuba intambara, ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki?
Ari Abanyarwanda.
Ubwo hari muwuhe mwaka?
Muri 1990.
Bakaba babwira ngo ni mutanga abana banyu?
Ahubwo jyewe nari njye nayicuraga numva ko yapfuye. Najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi.
None se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde?
Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare. noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
aho noneho umushore arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntago ari njye gusa mbona bafasha amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babashizemo baragiye.
Hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe?
Ariko yarapfuye ni furere Rene. Rene Joseph yabaga hari i Butare.
Uwo ni furere Rene Joseph de Luc?
Niwe wabajyanye.
Aha, wabwiwe n'iki ko yapfuye?
Nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha. Iryo tanga nyine ritaraza. Umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze. Uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina.
Umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi?
Umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose.
Avuga ko abajyanye i Kigali, avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo. Turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka itatu. Mwumva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu mazi. Ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoya?
Nari ndi mu kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwarakarama yamenye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwakunda abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo.
Ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvise yari yatangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwarakarama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana, birumvikana nk'umubyeyi. Madame Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwarakarama yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diyosezi ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kukugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diyosezi ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusenge, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubwo ubwitangire kudukorera.
Mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire, abatuye Cyarwa Sumo na Cyarwa Kimana. Mwumva Ijwi ry'Amerika, mukomere.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Gasaro Kaburaga umugereka wa Murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya bashakisha babo turahera mu Bufaransa umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda waharerewe amazi guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri passport ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari commune Kimbogo muri prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora commune ya Kimbogo niwe watanze icyemezo nirangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na Fred René Joseph de Rouk uwo akaba yari mu frere w'umushariti waba azi Eugenia Mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri ako karere amuha makuru umwana we witwa Uwimana Mukantwari tumufashe gushaka Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
tugume mu Rwanda mu murenge wa Rukozo akagari ka Buraro mudugudu wa Kabgayi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru uwitwa Ayirwanda Emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka 28 batandukanye
cyangwa nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwaga Ndayisaba umukobwa akitwa Nyirangezimana niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa
ntabwo bari babatije
ntabwo ndumva batari bakabatijwe
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
ngo twatandukanye ndumva ari mu 1993 kuko twabuze ababyeyi muri 1992 duhungira ahitwa Imurambi ubwo abandi bana bari imfubyi bagendeye Imurambi aho ngaho mu nkambi twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda barabyanze duhungutse tugeze iwacu mu rugo ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komini
uravuga ngo biba ngombwa ko babajyana he kandi bande
ine iyo miryango yajyanaga abana b'imfubyi ikomeje kubakurikirana biba ngombwa ko babajyana kuri komine hanyuma barabajyana
iyo miryango ni iyihe amazina yayo
ntago nayimenya rwose pe ntago namenya umuryango wabajyanye uwo ari
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'u Rwanda
icyo gihe nari ndi mu myaka 15
ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka 15 utamwibuka isura utazi ukwasa utazi izina rye
kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikurikirana ni nabo bajyanye abana kuri komini ubwo rero njyewe ndumva ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abana kuri komini hanyuma baza batubwira ko babajyanye
burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde
burugumesitiri yitwaga Butera Anastase
aracyariho
muri iyi minsi yashize nari namuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye
ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye
nimero ye nayibaha nubu ndayifite mu ntoki ni 078 88 60 45 yari burugumetero wa komine Cyungo
iyo muvuganye akubwira ko barumuna bawe bajyanywe mu cyegihugu
navuga ko tazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komine ngo bajye ngo hari ikigo cyari kiri i Kigali ngo nicyo babajyanyemo
i Kigali amagana he
mu Kiyovu ngo niho ikigo cyari kiri ngo cyitwa Transit.
Emmanuel ayi Rwanda ndagushimira cyane ikizere ufitiye ijwi rya Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga nitumenya aho icyo kigo bitaga Transit giherereye mu Cyovu n'abakiyoboraga tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri komine Cyungo tuzamenya irengero ryabo ndagushimiye cyane. Tukimara kuvugana na Ayi Rwanda Emmanuel ushakisha abavandimwe be Ndayisaba na Nyirantezimana nta yandi mazina bafite yenda bari batarabatizwa ijwi rya Amerika yashatse gutera Anastase wigeze kuyobora icyahoze ari komine Cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye gutera Anastase kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nari nguhamagaye ngushakaho amakuru. Hari abana babiri ndimo nshakira irengero, hari umuhungu witwa Ndayisaba, umukobwa witwa Nyirantezimana, kandi bambwiye ko ushobora kubuzi amakuru y'ukuntu bavuye mu Rwanda. Hari ikintu wabuzi watutangariza?
Ibyo iyo dosiye kuko yabayeho yo fata abantu babaga bafite ubukene babaga babayeho nabi noneho bakabahuza n'abagira neza bo hanze mu Butaliyani no mu Bufaransa no mu Bubiligi. Ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu kanaka yagiye muri iki gihugu. Umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni uwitwa Mushashi Beatrice wakoraga muri minisiteri muri Minaloke. Akaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri Tampo. Noneho akatumenyesha iyo dosiye agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite ubufasha bakumva barabyishimiye noneho nkabahumva. Ni nange wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine mu kumuturage nkamuhuza na Mushashi na bagira neza. Hari nk'umupadiri nkibuka izina nawe wakoreraga i Nyamirambo ariko ntabwo nkibuka izina nawe yajyaga azana na Mushashi.
Umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda?
Oya w'umuzungu. Ya agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa. Icyo navuga ni uko dosiye ndayizi ko yabayeho kuko nanasinyaga ku byangombwa. Ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha kanaka yagiye aha cyangwa se ngo umubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni Minaloke ariko icyo gihe yari Minenteri. Noneho twebwe tukazatanga atestasiyo y'uko umuntu avuye muri komine yari komine Cyungo iyo ngiyo nayoboraga.
None se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikamushakira umwana ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga, mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurirwa n'abandi babyeyi cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarera bagakura?
Kwabaga ari uko abana babayeho nabi ababyeyi mbese bagasa n'ababarekura kugira ngo bagire amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza. Noneho kubera ko ibyo bintu byabaga habaga haje umuntu wo muri minisiteri Minenteri, nta kindi twari kubivugaho twabonaga ibyo bintu bikubiyobowe na minisiteri. Iyo aba ari umugiraneza w'iyizira ntabwo nari kumwemerera. Ntafite uburenganzira bwa prefe cyangwa se bwa superefe cyangwa se bwa minisitiri. Ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite na ni karita yo muri minisiteri kandi nari namuzi urumva ko izina na mbere yuko ajya gukora muri ministeri wo mudamu nayo imuzi kuko hari abandi twari twarigeze gukorana
ariko se
yitwa Mushashi Beatrice
ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazana ikarita y'umuni ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya abaribo wigeze umenya isura yabo ntagugize utekereza tuwasanga ari birura bigiye kuturira abana ntagugize utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu wigeze ugitekereza
ibyo uburyo butemewe ntabwo nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri ministeri uri ku kazi ntabwo nigeze ntekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni uwo mupadiri namenye wigeze kuzana nawe ni uwo gusa namenye
nonese Bwana Butera Anastase ndimo ndagerageza gutekereza ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite urufurina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga
n'ubundi ubwo n'ugushaka adresse ye kuko navuze ko namuzi noneho akagusobanurira ariko njye yambwiraga ko hari ahantu hari transit Inyamirambo no mu Kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batavaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye ni Inyamirambo kuri uwo mupadiri no mu Kiyovu ahantu ntihamenye neza
mu Kiyovu nange barahambwiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit nuwo Beatrice Mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo ministeri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe
okay ubwo nuko bimeze
ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana wasinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe
bagende barenze 30
mu gihe kingana iki
ni muri 93 bishyira 94
ijwi ry'Amerika yakomeje gushaka amakuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri Ndayisaba na Nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini Cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu Kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa Benoît Artigo wari uhagarariye ishyirahamwe Accueil sans frontières ryashakiraga abana babyeyi mu Bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'Inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa Pierre Jo wo mu bapadiri bera yakoreraga Association Lumière des Enfants nayo yoherezaga abana mu Bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana hawe ababyeyi muri icyo gihugu uyerekana ko hari abana b'abanyarwanda 560 mwabyumvise Butera Anastase wahoze ayobora komini Cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa Beatrice Mushashi twaramushatse turamubona atuye mu Bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika ni ikiganiro Agasaro Kaburaga mu kanya navuganaga na nuwahoze ari burugumestri w'icyahoze ari komine Cyungo Butera na Stage tuganira ku bana bavanywe muri iyo komine bagashakirwa abandi babyeyi. Banze umbwire iyo dosiye y'abo bana bashakirwaga ababyeyi wigeze uyikoraho muri ministeri wakoragamo.
Nakoraga muri ministeri des affaires sociales mireho mize abaturage no nakoraga icyo gihe yiyobowe na ministre Randwarite ubitagarando. Noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga. Noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu kipe bayikoragaho.
Waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi yariyo yose ndashaka kugenda nka Nyacyonga cyangwa se handi gushaka mwabana nkuko burugumestre wahoze ari burugumestre Butera abivuga?
Burugumestre tugomba kuba twarakoranye sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi ariko iyo komine ya Cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho impunzi zari zaje muri Nyacyonga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi niho baduhaga twagegayo tugasanga abaminisitiri yakoze constansoma y'abana b'imfubyi akaba ariho baduha kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi.
Yavuze ikigo yise ngo ni ikigo do transit ni ukuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwamo abana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi. Yavuze ikigo kimwe cyari Nyamirambo n'ikindi cyari mu Kiyovu. Ibyo bigo koko mwarimu bifite?
Ntabwo ari ibigo bya ministeri ya ministeri y'imibereho y'abaturage. Ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera association ziri mu Bufaransa. Noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba aribo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana. Najyanaga n'umuzungu witwaga Benoit Artigo niwe wari ushinzwe ikigo cyo mu Kiyovu. Hakaba n'ikindi kigo cy'abaga Nyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri, umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi. Ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi. Twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu ariko nyine ntanduye ni njye wari uyoboye ikipe.
Hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri atibuka izina yaba yaribeshya kunanye n'uriya muzungu Benoit Artigo akibwira ko ari umupadiri?
Yaribeshye kuko uwo mupadiri niba aragiyeyo ntabwo twajyanye.
Abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu Bufaransa cyangwa se hari n'abajyaga mu Bubiligi?
Bafate ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye.
Gerageza.
Ni dosiye ni yari na association zo mu Faransa zemewe na leta y'u Faransa zanyuraga muri ministeri y'ubanyi n'amahanga y'u Faransa. Noneho izo association zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwadota. Noneho kuko ababyeyi bakabahagarariwe n'iyo association kubera yuko n'izo association kubera yuko ministeri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles. Bakoreshaga n'adoption zinyuze muri association. Hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri.
Ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka?
Hari imwe yitwa Accueil Sans Frontières ariyo Benoit yakoreraga yakoranaga nayo niyo yari representa ngo mu Rwanda. Yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba ari antene yawe. Noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na Padiri w'Inyamirambo nabo bapadiri b'Inyamirambo yitwaga Lumière des Enfants. Noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrément inahangaha mu Bufaransa iyo utayifite ntabwo ushobora kubona kukwadota umwana. nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari nabo ma dosiye twajyaga twanga tubona twebwe adusabiranye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na minisitiri Rando ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'ayo ngayo kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipurenya abazungu bajya kwipurenya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda biporoteje tuzi ko bagiye ahantu heza.
Mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite?
Nuko habaga harimo nka raporo psikolojike y'ababyeyi. Iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yarirumariye ariko muri raporo psikolojike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye. Noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki? Ibyo nicyo kintu cyatumye ngiye numva iyo dosiye ntayikunze.
None ko wambwiye mu kanya yuko mutakoraga adoption individuelle ni ukuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribatoranyiriza ababyeyi.
Nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ryabatoranyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka noneho asosiyasiyo kuko iriyo ari hagati yacu nabo babyeyi niyo abagize ababyeyi yarabakurikiranye kandi anayiza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze abana bageze mu Bufaransa.
Kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana?
Oya, ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ahubwo n'ibingibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba homosexuels ibyo ntabwo twebwe twari tubizi. Niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora. Donc umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga. Minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko iyo dosiye bayemera.
Mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga hari umwana umwe wa hawa ababyeyi ariko barumunabe baje bamusanga bavuye mu Rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu Bubiligi boherezwa kwirirwa mu Bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo.
Ndumvye dosiye ntayizi ntabwo ashobora gutambuka rwose njye nkwishoboka iyo mbigumbi kuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka. Deje iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye.
Umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi.
Niko byari byanditse. Iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi.
None ni iki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi? Mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo.
Yewe kubera yuko ubukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko umwana ababyeyi be bitabye Imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi aracyariho. Oya, ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose ntiyajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta n'ubwo yaragiye. Hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari hari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda. Noneho nabo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiye dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagombaga kujyana abana b'imfubyi rwose.
Aba ababyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende?
Ababyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko association yo ikorana na minisiteri des affaires sociales na minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage yatangaga ikintu gisa nka geste yo gushimira kimwe mbese nko muri commune cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakoze mu kintu cyo kugura amasuka cyangwa iki sinibuka ikintu sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nicyo bayakoresheje sinanayabonye sinzi nuko angana.
Impamvu nari mbikubajije ni uko muri aya madosiye y'abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya Naya, hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi ry'Amerika ryafataga abana mu Rwanda. Iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu Bubiligi umubyeyi umushaka yaratangaga 77,000 by'amabirigi y'icyo gihe 77,000 kugira ngo ushobore kuvana umwana mu Rwanda umugeze mu Bubiligi. Niyo mpamvu nshaka kubaza niba umubyeyi w'umubiligi yaratangaga 77,000 by'amabirigi kugira ngo umwana ashobore kuva mu Rwanda agere mu Bubiligi. Uwavaga mu Rwanda ajya mu Bufaransa yatangwaga hangahe?
Nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana.
Ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege
yo mu Bubiligi. Mbabarira mubazina ngo ikibazo kuko iyo byo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ariko abana bagiye banyura muri association banyu boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya nayo umwana bamuguze amafaranga ya nayo na nyakwigendera minisitiri Randwardi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga.
Ntabwo sinzi niba umuntu yagita kugura
navuze 77 ari iki wa muntu w'Imana
ko bigaragara uko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa 45,000 mbere yuko umwana agera mu Bubiligi yagera mu Bubiligi hagatangwa asigaye. Ndashakaga rero kumenya niba namwe mu Faransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagire mu miryango yagombaga kubarera.
Umva amadosiye twakozeho muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage dukorana na association izibyina kubyeze hano mu Faransa. Ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga 5 cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1,000 par enfant. No, kuri buri mwana jamais. Amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwakunda umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe, kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri komine cyungo cyangwa na cyumba aho muri ayo makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction. Ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri hari rero umunsi ugiye ntabwo nibuka neza icyo n'ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto, mbese abantu bubaka amashuri, mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka, ariko nta bintu by'amafaranga. Wenda hari uwavuga uti waribagiwe. Oya, ntabwo nibagiwe. Nta mafaranga yigeze atangwa ku mwana waje mu Bufaransa ndetse n'uwagiye mu Bubiligi anyuze muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage kuko nabo barahari.
Abajyaga mu Bubiligi bo banyuraga mu rihe shyirahamwe, mu yihe association?
Ndumva na association yitwaga Sondergrenzen. Ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara yahise iba, ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri misiyo aherekeje abana, kuko abo bana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereje abantu baza kubatwara. Hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze. Abana banagiye ni benshi, nta n'umuntu yanabamenya wese ko ndi hano ko ntazi ko abo nahuye nabo ko ari bake cyane.
nibyo nari ngiye kurangirizaho mbese abo bana iyo mwabuherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho uko bakura
hari mission igeze kuzamo mu Bufaransa nzanye n'ugabo twakoraga muri ministere twakoranaga muri ministere des affaires sociales muri ministere y'imibereho myiza y'abaturage kwaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu Faransa iyo mission ni ministre ndasimwe rando waritiyo wayishyizeho avuga ati mugende mujye kureba uko bari abana bameze mujye noneho muze mudukorere raporo icyo gihe ni muri 1993 icyo gihe rero naraje umugabo ubwe kuko yari umushiriste yakoraga ku nyuzi bagiye izina rye di twarazanye noneho tukareba uko abana uko amadosiye yagiye aba we yarashinzwe kureba uko amadosiye ameze muri ntuze yo point of view juridique kugerekeranye mu rwego rw'ubucamanza niba ibintu bya adoption zarakozwe neza inaha ngaha niba adoption plenaire yaremewe n'ibi uko bimeze noneho njyewe nkareba le côté socio éducatif nkareba uko abana bafashwe mu ngo nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze nkajya no mu mashuri kureba integration yabo mu mashuri uko bimeze iyo misiyo yacu yabayeho rimwe gusa ubundi ntambare tuba ntabwo yongeye
Beatrice Mushashi nongere ngushimire cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane ndamutse ngize icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese kandi njyewe nanjye ku giti cyanjye kubwanjye ndi imfubyi ntabwo natererana imfubyi kandi nkunda abana narabyaye kandi nakoreye igihugu kandi nzakomeza ngikorere
ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe muntu w'Imana
Agasaro Kaburaga
Amakuru ijwi ry'Amerika yamenye nuko Nyirantezimana ari mu Bufaransa turacyashakisha amakuru ya musaza we nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayirwanda Emmanuel mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro wa Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga dukomeje guha umwanya barangisha babo icyemezo Pierre Clément uri mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gako mudugudu wa Butangampundu n'umwarimu muri kaminuza
ndarangije shuge wanje tanga wacu wanje n'umuvandimwe wanje kuko tuvuka turi babiri noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa Ngirorera Jean Damascene na mama witwa Mukaruzindana Irene ariko papa yaje kwitaba Imana muri 1991 tugasigarana na mama muri 1994 tuza guhungana nawe tujya muri Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo ngo yari inkambi yitwaga Kabira yabaga mu karere ka Karehe niba ngibwe neza niko babivugaga turi abana ubwo noneho tukaba mu nkambi ya Kabira mama rero niwe twabanaga mu nkambi nyuma muri 1996 tuza kuva mu nkambi ubwo habaga intambara yo guhirika Mobutu ku butegetsi tuza guhunga mama tubariwe tuburana kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona kuva mu kwezi kwa 11 muri 1996 kugeza ubu ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita Ishanji aho ngaho rero niho twaburaniye na mama
mwebwe byagenze gute mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mukwira imishwaro
uwo munsi icyo nibuka neza mama yagiye ari mu gitondo kukumva ni njye wari mukuru agenda atubwira yuko agiye guhaha hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha bakajya gukura ibirayi mu mirima y'abakiga bakajya kubikurayo bakabigura ariko bakajya kubyirebera mu murima none rero agenda ajyanye nawe ajanye no mbamundi bagenda ari mu gitondo ariko kwako ahantu hayi kirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko nanu mu misozi miremire hasi aho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije ibyo yari yagendeye byari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turaho ngo mu nkambi turategereza ko hantu twe turumva hari ari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi na nagita inkambi kuko byari nka periodo transition kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri twari tugiye kuhatura birambye noneho icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo ntidukureho shitingi ubwo yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa Ngabo Nziza ubu ni umugabo atuye Rwamagana hakaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzi na keretse umuntu umwe yigeze kutubwira ngo yamubonye pindipindi mu kwa kane muri 1997 ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo abahe ahangaha
uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka
oya ntabwo mwibuka gusa nzi cyo niko turi mu nkambi aho ngaho ikabira uwo mudamu yari umwarimu muri primaire mu nkambi
yakomokaga hehe kugira ngo
uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga Igitarama yego
noneho wamubonye bwa nyuma itingitingi muri 1997 waba wibuka izina rye
yitwa Mutagoma ni umugabo w'ikibungo ni gaseta hafi aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi umugabo yaje gupfa ntagakiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye nko mbere ya 2005
uwo mugabo Mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubonaga ahunga asa n'uwerekeza hirya gato
yakubwiye yuko yamubonye akora muri Croix Rouge
yakoraga muri Croix Rouge
yabonye icyo gihe mama ngakora muri Croix Rouge
abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri Afurika hirya no hino abanyuze itingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa Helena Mukaruzindana wakoraga muri Croix Rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'Amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clement amushakisha mwaba mukoze nawe na Gasaro Kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clement niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese niki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi
biragoye kuba n'icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka 25 batabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite kumva ni njye wari mukuru n'ufite imyaka 9 murumuna wanjye afite imyaka 67 gutyo byagorana ko we yakiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri secondaire nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye yacu kwa papa bose baraho abasigaye batapfuye aba mu ntambara cyangwa bapfuye nyuma y'intambara na genocide kugeza n'ubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze
urakoze nawe Pierre Clement Kemezo ndagushimiye cyane kuri kino kizere wagaragarije ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze n'umubyeyi wawe niba ariho ijwi ry'Amerika azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu ku ijwi ry'Amerika ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu minota isigaye undi dutumikira ni Habimana Denis n'umwana uhawe abandi babyeyi mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1991 aturutse mu kigo cy'imfubyi cyari Masaka ya Kigali ise yitwa Nyiridandi Gaspar ukomoka mu cyahoza ari komini Maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya Maraba mu cyahoze ari prefectura ya Butare nyina yitwa Mukakarima Esperance akaba umukobwa wa Nsigaye Kalisiti na nyira Majangwe Asira bari batuye mu Matyazo ya Ngoma ibutare Habimana Denis ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we
y'a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux. Voilà.
Na seconde nimwe shira ntabitekereje. Niko bimeze. Ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu Faransa mfite imyaka 5 ariko aba ntawe yema gushaka kumenya aho nkomoka. Byanshimisha cyane menye ko barokotse amahano yabaye abasaba ko bangera aho banyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo twongere duhure. Kwa gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyane.
Ensemble quoi parce que moi mon but c'est aussi de revenir dans mon propre pays et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec
Ikabarero byanshimisha amenyanye na bene wacu tumaze imyaka 35 tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu Faransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu Rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu Rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye aho kuri radio kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika icyo kintu cyiza cyaba kimbayeho mu buzima bwanjye.
Twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya Maraba twasanze Nyiridandi Gaspari koko yarahaye twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa Genoveva Mukandamage yashatse ahitwa Igishamvu. Genoveva Mukandamage rero niba uri igastankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe Habimana Denis aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radio ijwi ry'Amerika yumvikanira mu Rwanda hose yabimumenyesha. Aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye. Nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushiki we Denise Mukakamanzi, abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina Rose Nyirabahira, abadufashije kumenya Genoveva Mukandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa Habimana Denis mbashimiye icyizere mukomeje kugirira radio yanyu ijwi rya Amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza ababuranye na kagaruka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.